dalkay yahay oo aad dadkiisnahay dahnaga masarne wanu dabal dagayna dalka inuu dalkay yahay oo aad dadkiisnahay dahnaga masarne wanu dabal dagayna
yahda kuradeena dabal dagayna dorka xurriyadeena nu dabal dagayna
dabal dagayna dadki soo dhisayaan oo dabal dagayna dalka loo dhismayaan oo dabal dagayna dadki soo dhisayaan oo dabal dagayna
leeyahay guradeena oo dabal dagayna dorka xurriyadeena oo dabal dagayna
dusha sare kamuqda anu dabal dagayna isku duub midaniyo alankeen dogale dusha sare kamuqda anu dabal dagayna
leeyahay guradeena anu dabal dagayna dorka xurriyadeena anu dabal dagayna
sanantiyo kala turki wa hore olaga dawba utabal dagayna kala sanantiyo kala turki wa hore olaga dawba utabal dagayna
leeyahay guradeena utabal dagayna dorka xurriyadeena nu dabal dagayna
dibuka bashadeena nu dabal dagayna aw dabal dagayna
leeyahay guradeena nu dabal dagayna dorka xurriyadeena nu dabal dagayna
dibuka bashadeena nu dabal dagayna aw dabal dagayna
kala dambeye mande qashnaan uta mal dagayna dolani ma doa dor Nago kala tambeye mante ashenan uta baldegaina
ikagura dena uta baldegaina turko horia dena uta baldegaina
turko basha dena uta baldegaina uta baldegaina
Dakastu ahada ba, danehe nagudo, lowa da darera, auda bal dagaina.
Lika gura dena, nuda bal dagaina. Dorka huria dena, nuda bal dagaina.
Biruka basha dena, nuda bal dagaina. Auda bal dagaina.
Turko
huria dena, nuda bal dagaina. Biruka basha dena, nuda bal dagaina.